You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xanuunka dhimirka ayaa dhibaatooyin badan ku haya bulshada, si gaara dadka da'da yar. Dowladda federaalka Australia ayaa waxa ay tiri geerida labada gabdhood ee indigeniska ee 12-ka ilaa 14-ka kala ah inay tahay xusuus markaasi loo baahan yahay in la xusuusto in loo baahan yahay in la helo qorshe ku saabsan ka hortagidda xanuunkaasi dhimirka ah, si gaara weliba goobaha miyiga ka dhaca. Gabadh iyadu la yiraahdo Niharika Hermeth ayaa waxa ay tahay gabadh iyadu hadda ka hor ay culaysyo noocan oo kalaata ay ku saabsan xanuunka dhimirku uu soo wajahay, balse iyadu markii dambe muddo dheer markii ay la tacaalaysay ka fursatay amaba halkaasi kadib markii si professional loo caawiyey iyadu ka bogsatay. Waxa ay sheegaysaa haddaba gabadhaasi Hermeth in ay muddo la ilxumayd cudurkani iyadoo markaana ay la aamusnayd. Waxayna tiri
I was kind of dealing with it by myself for a couple of years, especially coming from an Indian background. It's not really talked about.
Waxaan ahaa muddo dhowr sano ah dadka iyagu la mucaamala cudurkan nafahaantooda oon dadna la wadaagin, si gaara haddaad tahay qof ka soo jeeda dhankaasiyo waddanka India. Ma aha dhab ahaantii arrimahan oo kale kuwa laga hadlo, balse kadib muddo markii ay heshay gargaar professional oo dad iyagu cilmigan ku xil dheer dhanka dhimirka caawintiisa, ayaa waxay awood u heshay in ay ka soo kabato. Haatan waxa ay doonaysaa in ay khibradeedii iyo duruufihii ay ka soo martay cudurkaani in ay dadka kaleeta uga faa'iidayso oo jidkii ay martay ay dadkaasi u ifiso ayna tusto. Iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxa ay tiri
But unfortunately for a lot of Indians and for a lot of ethnic minority especially, like it's very difficult. If there is a way of being able to sort of target those communities that maybe don't get as much support, it would be amazing.
Balse nasiid darro dad badan oo India ka soo jeeda iyo kuwa badan oo ka soo jeeda dadka iyagu laga tiri badan yahay, si gaara waxa ay tahay arrintani mid aad u adag in la beegsada bulshooyinkaasi oo laga yaabo in aynan helin kaalmooyin fara badan. Waxa ay tahay arrin aad u wanaagsan. Ms. Hermeth ayaa iyadu waxa ay ka mid tahay 8 qof oo da'yar oo iyagu ku safri doona waddanka Australia si ay ula wadaagaan dadka arrimahaasi iyagu ay haystaan noloshoodii ay soo mareen iyo sheekooyinkoodii, iyagoo taasina ay ka mid tahay barnaamijka loo yaqaano Youth Ambassadors Program oo isagu markaana ay hogaaminayso hay-adda la yiraahdo Headspace ee la tacaasha dhanka xanuunka dhimirka. Caawinaada haatan diyaarka ee 47 million ee dollar ee lagu xoojinayo arrimahaasi in lagu kharashgareeyo ayaa waxa uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha caafimaadka ee dowladda federaalka Greg Hunt, isagoo yidhi tani waxa ay noqon doontaa lacagtaasi mid iyadu 4 sano gudahood lagu bixiyo.
It allows Headspace as an organization to have the administrative support out to mid-2023.
Tani waxa ay u ogolaan doontaa Headspace hay'addaasi la yiraahdo ka hay'ad ahaan inay taakulayn dhanka maamulka ah hesho. Tani waxa ay hay'adda Headspace u ogolaan doontaa ka hay'ad ahaan in ay hesho kaalmada dhanka arrimaha maamulka ah waqtiga bartamaha 2023 laga gaadhayo. Tan oo noqon doonta muddo 4 sano iyo badha arrin iyadu markaasi loo diyaariyey. Headspace hay'addaasi ayaa dhankeeda waxa ay sheegaysaa gacansiintan iyo taakulayntan dowladdu ay ku deeqday inay tahay mid muhiima si markaasi loo dammaano qaado in laga jawaabo arrimahaasi culaysyada ku soo kordhaya barnaamijkan ama hay'addan ee adeega dadka raba ay u baahan yihiin. Labadii saneena dhaaftay, sida la sheegay, in ka badan 100,000 oo dadka da'yarta ah ayaa waxa ay fursad u heleen inay kaalmo ka helaan dhanka ku saabsan cudurka dhimirka ah iyaga oo hay'addan Headspace markaana ka helaya. Madaxa Headspace Jason Trethewan ayaa isagu waxa uu sheegay in uu haatan sugayo in tirada xafiisyada ama xarumaha ay leeyihiin inay korodho waxuna yiri
we will hope to see certainly more headspace services opening up around the country but also
waxaan rajaynaynaa in aanu aragno xarumaha adeega ee headspace oo cusub oo la furay oo waddanka gudahiisa laga furay balse sidoo kale in loo helo ayaan rajaynaynaa ta kulayn iyo kharash gareyn kuwa iyagu xafiisyada iyo xarumaha haatan iyagu furan maxaa yeelay haatan waxa ay wajahayaan tirada oo ku soo korodhay si gaara dadka iyagu da'yarta ah taasoo ah waxa aanu rabno tirada dadka da'da yarta ah ee sanadkoodu u dhexeeyo 5-17 jir kuwaasoo iyagu isdilay 2017 waxa ay kor u kacday 19% marka loo eego sanadii ka horreysay 2016. dhankooda dadka indigeneska ah caruurtooda oo isla sanadahaasi jira 5-17 u dhexeeya kuwooda marka iyagu isdilay tiradoodu waxa ay kor u dhaafaysaa 5 jibaar sanadkii ugu dambeeyey isdilku waxa uu ka matalayay 44% caruurta indigeneska ah ee dhimatay marka la tiro koobay toddobaadkiina dhaafay 2 gabdhood oo indigenous ah ayaa goobaha miyiga ee western australia isku dilay iyadoo ahayd 2 dhacdo oo kala duwan waxa ayna ahaayeen sannadahoodu 12 jir mida iyo midda kale oo iyaduna 14 sano jirtay madaxa ka hortaga isdilka ee waddanka australia dr vanessa lee ayaa waxa ay tiri dadka indigenouska uma aha keliya arrimaha dhimirku inay yihiin kuwa u sababa caruurtoodu in ay dhibaato isgaadhsiiyaan iyadoo hadlaysana waxa ay tiri
indigenous children by the time they're 12 years old have experienced so much trauma and they experience trauma that non-indigenous children will never experience
marka ay gaadhaan 12 sano waxa ay wajahaan culaysyo iyo shoogag iyo walaacyo aad u fara badan waxayna wajahaan walaac iyo shoog markaana caruurta aan indigenouska ahayn ayna weligood wajahaynin inta ay nool yihiin headspace hay-addaasi ayaa waxa ay qiraysaa in haddaba adeegyadeedu ay haatan ku yar yihiin goobaha iyagu miyiga ah taasoo ah in ay dadku ku yar yihiin goobahaasi ku nool balse dowladda ayaa iyadu haatan waxa ay doonaysaa in qayb muhima oo dhanka lacagahaasi ay kharashgaraynaysa ugu talagashay 4 sano in lagu dhammeeyo in ay doonayso in goobaha miyiga loo diyaariyo si wax looga qabto culaysyada ka soo badanaya ee xagga dhankaasiyo cudurka dhimirka ku saabsan iyo dhibaatooyinka uu keeno
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.